Hivi niliachwa jamani, naomba mnikumbushe. Mana wewe wa sasa kafanya wa zamani ni mtupe. Size pressure sina, stress sina, wapi pana utulivu nije na shemeji. Size pressure sina, stress sina, wapi pana utulivu nije na shemeji. Mana ananipatia mapenzi sia, nishajifia kwake sina maneno. Baby wangu ana body, ana body, ana body, ana body, ana body. Geuka waone ilo body, ilo body, chezesha body, ilo body, ilo body. Baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na mtu. Baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na mtu. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayayaya. Omlando adiwele, jaga master. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayayaya. Omlando adiwele, jaga master ayayayaya. Katina vigezo vyote vya kuwa na yeye. Amdangie nani, oh nani. Katina miela yote ya kumonga yeye. Look at you, at you, at you, at you. You are so beautiful, my dear, yeah. Look at you, at you, at you, at you. You are so beautiful, my dear, yeah. Baby wangu ana body, ana body, ana body, ana body, ana body. Geuka waone ilo body, ilo body, chezesha body, ilo body, ilo body. Baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na mtu. Baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na mtu. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayayaya. Omlando adiwele, jaga master. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayayaya. Omlando adiwele, jaga master.